singers aro tshwara ka go tsa fela fitse
thank you mingas wa shaba ba e bata siko sibuile twa ai ra bo posa ba ni ba go kere tu wa sha exemanan ai go bua shoo shoo Who would discover?